toshi pana moto cheki shisha. Hapa toshi kwa mtoko feki pisha. Lona pochi ene nota wezi shika. Usini choshi meni boss meche kwisha. Nakani rose rose nita grafish. Niki lenga shoti skos ta survive it. Nenda mos mos so kwa cash bish. Sina rose talk simpi chas nich. Squana passport wala passport. I'll be like Kim Jin nika crab coach. Nataka kuwa mimi, ah, bass forge. Hauna code, piga chini, naitwa landlord. Hakuna mganga zaidi ya Mungu achenu shamba shikaji. Sijitie gundu kwenu pamba naji. Kaza kamba, weze kuwa njaji. Kenge hawi mamba kwa kukesha ndani ya maji.
Kiwa hebebe, hawezi hustle kaa mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole. Cheese, cheese, cheese. Cheese, ole, 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 ole. Cheese, 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 cheese.
Mr. Jquez at your cax boss. Kona sipendez rusha bass porch. Mambo, yote kwa socks. Dude bongo duki na mzao zamkos.
Umaskini so dhambi japo so jambo jam. Wapati manzu kona jambo ya ndo bastard.
Mini mjesh kwenda rest yoni kiss kid. Bila catch how we fresh, how we wears lit.
Baby, girl, na taji kone please. Attack nearly short kama Kennedy. Uko na desperate disease. Na miendo ile dangerous remedy. Lana sijapewa kutwa ninombewa na mama. Kinipa miadi hewa menachukua tuwa chanya. Na sijaweji vika umasi. Makuzi ya find domana baba taifa alficha CV.
Ukiwa hebebe, hawezi hustle kaa mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, ole, ole.
Cheese, 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 cheese.
Ole, 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 ole. Cheese, 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 cheese.
Her day, they ask how I'm doing. Now all is a kwenda cast, nye I'm Joey. I'm koi, I'm koi koi. That from foy. Ramba mpe na meusi kaa chui.
Fresh up to death, me no king or my queen. Better take a bow whenever I'm coming in. Hata wakisema mina zidi tuku win. When I hit that stage, I wanna booty ku sing.